Young Smarty on this one. Came with Mpare. This is my love song.
Ninga kusiye mwandi baby. Ninga kusiye mwandi mami. Ninga kusiye mwandi baby. Ninga kusiye mwandi mami. Ya kumpompo baby firale kanya. Ine de tingushe. Ya kumpompo baby firale kanya. Ine de tingushe.
Keep it up, scam and pass CEO.